Lukka suura 5 aya 17 yaaki 15. Goduɗo nyau nyamo jumlaral. Wonda nyalde Yesu e nder wondi gariri. Goddo waroyi. Goduɗo nyau nyamo jumlaral fuu ɓandu maako. Nde o yi Yesu, o dicci, o tori Yesu, o wi'i, Modibbo, taa jaɓi, a waawai njamɗitinayam. Sei Yesu farti jungo muɗum, memi mo, wi'i, mi jaɓi, yamɗutu. Ɗon eɗon o yamɗiti, nyaungu nalimo. Yesu wi'i mo, taa wi'uka goɗɗo, amma yahu, kolla hoore maɗa to ardiɗo diina. Kokka cakkiri, no annabi Musa wi'i gam laaɓol maɗa. Waɗu non, gam tabbitinanki yimɓe a yamɗiti. Amma ko nde Yesu haɗimo wi'ukika, habaru ɗum woɗɗini, yimɓe ɗuɗɓe ngari gam nanki ekkitinol maako, e yamɗitineeki daga nyawuji mu'en. Amma no Yesu woowi, e yaha wigeere nder ladde, waɗa do'aare. Ayaaje ɗe e kokka en habaru, no annabi Isa yamɗitiniri goɗɗo goduɗo nyau nyaamo jumlaral, waato nguddu, ko saɗawre, ko bo ko woɓɓe mbiyata cappam, waato kuturta e hausaare. Ngu nyau, bannya no ngu nyaamanay neɗɗo kooli, ko bo ngu wanga to ɓandu neɗɗo, ɓandu muɗum ranna tar, e ndu waɗa ko ɓe. E jaama no annabi Isa ngu nyau ngu kallungu, ngu wala magani ko lekki. To yahudan ko en bo, fuu goduɓe iri ngunɗon nyau, e ɗum suraɓe, ɗum alataɓe ɓe natta yimɓe, gam toɓe ndaɓa woɓɓe, gam ɗum nyau ndaɓowu. Amma o neɗɗo mo nanɗen habaru annabi Isa yamɗitini, nde o nani habaru annabi Isa e woodi bawɗe yamɗitinki ko iri nguye nyau, o nattoy yimɓe, o wari to annabi Isa. Bo nonno nanɗen nder aya 12 wi'i, wonda nyalde Yesu e nder wondi gariri, goɗɗo waroyi, goduɗo nyau nyamo jumlaral fuu ɓandu maako. Nde o yi Yesu, o dicci, o tori Yesu, o wi'i, Modibbo, taa jaɓi, a waawai njamɗitinayam. En naniɗo, nde o waroyi to annabi Isa, o dicci o mauninimo, nden o torimo o wi'i, Modibbo, taa jaɓi, a waawai njamɗitinayam. Ɗum e tabbitinana en, o tabbitini annabi Isa e woodi bawɗe, yamɗitinamo daga ngu nyau. Amma en nani o wi'i, sei to annabi Isa jaɓi tau. Gam non aya 13 wi'i, sei Yesu farti jungo muɗum, memi mo, wi'i, mi jaɓi, yamɗutu. Ɗon eɗon o yamɗiti, nyaungu nalimo. Fii kaiɗini ɗum. En nani ɗo, annabi Isa farti jungo muɗum, memi neɗɗo on, wi'i mo, mi jaɓi, yamɗutu. Ɗon eɗon bo o yamɗiti, nyaungu nalimo. Ɗo e holla en, annabi Isa nefata yimɓe. Yimɓe kula memuki iri ɓe yimɓe goduɓe iri ngu nyau, gam tongu nangaɓe. Amma en nani ɗo, annabi Isa farti jungo muɗum, memi o neɗɗo, yamɗitinimo. Bandiraɓe am, ko ɗum ekkitinta en, ɗum e holla en, annabi Isa o jomu yidde e yurumende, o bo nefata ko moye neɗɗo. Gam non, ɗum waɗato amma bandirawo am, aɗon habda e wongu ciya njamu, hama gam ciya njamu ngu, yimɓe e nefuma, ɓe ngiɗa yikima. Amma ta wannu bandirawo am, Allah jomirawo taguɗoma e hiɗuma, o nefatama. Ta holake annabi Isa, bo o neɗɗo, a torake mo nder holare, daga ɓernde maɗa, o yamɗitinte bo o neɗɗo. Gam non bandirawo am, nder ko wannatama fuu, ko nyau ko hakke, sei fama wiki, Allah jomirawo e yiɗuma, o nefatama. Ta torake mo nder holare, daga nder ɓernde maɗa, se ko wala o yafante hakkeji maɗa, o bo yamɗitinte daga shiya njamu maɗa, bo o neɗɗo. Gam non, sei toroɗa annabi Isa nder holare, se ko wala a yi'ai bawɗe Allah jomirawo, gam wala ko Allah jomirawo wawata waɗuki. Aya 14 wi'i, Yesu wi'imo, ta wi'uka goɗɗo, amma yahu, kulla hore maɗa to ardiɗo diina. Kokka cakkiri, no annabi Musaawi gam laaɓol maɗa. Waɗu non gam tabbitinanki yimɓe a yamɗiti. To en jangi nder attaura deftere kuuɗe lewiyanko'en ko ardiɓe diina sura 14 en giyay ko annabi Musa windi dow ko Allah wi'i goduɓe iri ngu nyaw ngaɗa ɓe jamɗiti. Gam non en nani ɗo annabi Isa wi'i o neɗɗo yahato ardiɗo diina holla hoore muɗum nden hokka cakkiri ko sadaka gam laaɓinki hoore muɗum e tabbitinanki himɓe o yamɗiti. Bo nonno annabi Musa wi'i nder attaura. Aya 15. Amma ko nde Yesu haɗimo wi'ukika habaru ɗum woɗɗini, yimɓe ɗuɗɓe ngari gam nanki ekkitinol maako e yamɗitineeki daga nyawuji mu'en. En nani ɗo ko nde annabi Isa wagginiimo to o wi'aka goɗɗo, amma fuu e non o yahi o sankiti habaru ɗum haa yimɓe ko to e nani habaru ko annabi Isa waɗanimo. Gam non yimɓe ɗuɗɓe ngaroy to annabi Isa gam ɓe nana ekkitinol maako ko waaju maako, ɓe njamɗa bo o yamɗitini ɓe daga nyawuji maɓɓe. Aya 15 heeñitiri e wiiki, amma no Yeesu woowi e yaha wigeere nder ladde waɗa do'aare. En nani ɗo bo nonno annabi Isa woowi waɗuki o hakkiti o yahi wonde wigeere nder ladde gam do'aare. Bandiraaɓe am, non haani enen ma tokkuɓe annabi Isa ngaɗen gam sumpotirki e Allah joomiraawo e anduki ko Allah joomiraawo yiɗi ngaɗen nder joonde meɗen. Gam non emi do'o Allah joomiraawo walla en ngaɗen nonno annabi Isa waɗi gam paamen laawol Allah boɗɗum cembiɗen nder imaanu meɗen, keɓen bo bawɗe daga Allah joomiraawo gam huuki kuugal maako. Amin.